abalwanyisi b'eddembe lya bannamawulire basabye bannamawulire okubeera abeegendereza n'okubeera obulindaala ng'eggwanga lyetekkera okulonda kwa bonna okwa ssabbiiti eno. Ku lw'okuna lwa ssabbiiti eno bannayuganda lwe balonda pulezidenti n'ababaka ba paalamenti, wabula okulonda kutera okugiramu ebikolwa ebityobola eddembe lya bannamawulire. Akulira ekitongole kya Human Rights Initiative for Journalists Uganda ekitakabanira eddembe lya bannamawulire, Robert Ssempala, kati alabudde bannamawulire okubeera abeegendereza mu kiseera eky'akalulu. Ssempala era akalaatidde abakulembeze b'ebitongole by'okwerinda okukoma ku basirikale baabwe abatera okuyigganya bannamawulire gy'oli bayigganya bya ku ttale.